mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
DJ Shinsky.
Nimetamani nilewe aki na kunywa na sasa manambia nini watu rejini haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba nikawa sisemezeki na uma lakini nitazoe
Whiskey, ladies, say, hey, you keep a tipsy. Don't attack a chupa moja ama mbili. soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega,
kitenda wili
tega,
glass yangu ina kinywaji bila chesa. Unakunywa nini?
Jindo inaweza
alafu wita weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me German masini kwa papake. Designated driver pia komaji. Na sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey, lady Z. Hey, ukiwa tipsy,
hey.
Yo nataka chupa moja ama mbili,
hey.
Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Tapuna
gin ama whiskey,
hey.
Lady Z. Hey, ukiwa tipsy,
hey.
Yo nataka chupa moja ama mbili,
hey.
Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Fala me kamna me zubana na chekia di subare mambaru me kamna me ja subare mambaru me kamna me ja subare mambaru me kamna me ja cheki fala me kamna me zubana na chekia di subare mambaru me kamna me ja subare mambaru me kamna me ja subare mambaru
me kamna kinini kidul kamna kinini kibuku duku kamna kinini ki ali kamna kinini kidul kamna kinini kibuku duku kamna kinini ki
Shika za ki white boy akiwa madu ya rio mwana cock toy. Icho kidiu raisi kufanya wimge kwa soil bro. Na kidiu ragudungwa na rock boy. Boy, atuitishi ruhusa kuguza. Tunaishi nchi raisu tundura. Noki snitch juu ya click kuna sundwa. Shock deli tunakam kuchunguza. Umbwa Odenet nka umekam kutunyuria. Finger imekwama kwa trigger unabuya. Sikamu kiwa steam ka utaki kupanguzo ni genje. Njege walikam kuwa duma.
Alikam na kidudu dum dum. Kama hawamini uneza kugulum. Saizo jaba ni maini na kindukulu. Walifanya zote zishuke chini pungulu. Atiskade ame change. Atiskade ame change. Kwanu na expect nini fadha kiku bless ni mapupu. Magi manze kufa vest cheki dosh dosh. Hakuna raka manze tuapeleke most most. Chungo sipate baraka waseme ni wash wash. Lifanyo to kila kitu kwa mbosho. Kina waka popote umoroto. Matua toa msupa wako akipewa kiboko.
Cheki fala mekamna mezubana na cheki ati. Subari ya mambaru imekamna meja. Subari ya mambaru imekamna meja. Subari ya mambaru imekamna meja. Cheki fala mekamna mezubana na cheki ati. Subari ya mambaru imekamna meja. Subari ya mambaru imekamna meja. Super ya mambaru
ya kamna kinini kidul kamna kinini kibuku duku kamna kinini ki ali kamna kinini kidul kamna kinini kibuku duku kamna kinini ki
ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabila bidhaa za kujitali duhani mashauri sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia majabu ya Musa Firauni huyu kijana nafanya vipusa mtauni wavue mashati na pati ni kama wauni wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jamaa rap na ifanyia chapa na mafanzu wanao nipenda jamaa sata ukini chukia siwezi jali ya
sasa
kawe ni MC's to the wax, unafaa kweza kutumia hip-hop na other tracks. Siku kukia wadhiju, wanatawala industry. Na we bado uko uko chini. Kabla jina yako igro jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip-hop ni culture ya love, usisahau. Kuali kukwambia skuchuki na kutharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Piga luku kula wa ajabi.
Mr. Vibes on Vibes.
Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi.
Piga luku kula mboto. Jambi na difuoto. Ni kama kuna joto. Vidole ni mangoto. Mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto.
Klax pong klax sami gang fiti shine. Mabati kwa wingi sijao mbani za mine.
Lagunya, belta,
makati ziko fine. Kagwanda si origin, don't waste my time. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Ndovu ni kuu
OG
Tabiti wani juu.
Piga luku kula wa ajabi.
Siweka mkono juu. Juu, ey.
mbele na bam bam police wana ubaya demo wako vile mahan jump na misi na ubaya koseo mite handsome uskizo ni hekaya Felicia na Lisa even though mini liwa acquire tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir squeeze vile na meza mara moja utagwaya na nanringia sana flat tummy hana taya hakuna kila kitu kitu hana gani haya mtoto wangu akiitwa KU mtakata hakuna kama somo KU mekata unapeleka mtu hii first year introduction baada ya wiki mbili ashajua production love ni cool tabidi wanijue basi weka mkono juu yes you love ni cool tabidi wanijue basi weka mkono juu yes you
Arugade suko jaba wengine wako miti zetu ni majaman zenu pikipiki leo tunaenda Canada beba zigi mingi Kakuna mamadam, beba sidi mingi Ni mimi hapo back left, paparazzi Wanaifanya ngumu kufanyo sherati Nakumbuka kabla nifuge manati Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace Squeeze o backseat, ilikuwa love seat Smooth na manual unafikiria ni automatic Tint kwa window muadhara ndo atutaki Hapa perfection tunaifanya bila practice Mbele naona success, nafunga hat-trick Mindo the chest kwa icho itisha habik Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat Nairobi City tunairun kama athlete
Das tusijali, atuko judge Apo, tusijali Atuko judge Apo, apo, dance tusijali Atuko judge Apo, tusijali Atuko judge Apo,
It's all about good vibes, and inshallah good vibes, and inshallah good vibes, and inshallah All about good vibes, and inshallah.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky.
Hala de man de mala de girl de mocha guan every day we do it for the fan de fan de sexy ladies in a de party man I'm bad money and you know it's an anthem give thanks to the most high. Every day a blessing you see and we multiply. Pick a picture now your good side. A bigger picture now your good side. Japo kuingi ngwai kidogo. Usiogope choma foto. Pigia Cindy, pigia Jojo. Na tunarudi soko. Cause I know you sacrifice. Tujibambe pamoja. I know you sacrifice. Situ chome kimoja.
It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Banga, ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuse usiniogope babe. Leo na finesse, na finesse, na ujanja eh. Leo nita maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pay a charge, nitako pay a ndo eh. This the kind of love. Make you make me do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it eh. I make you make you show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baywa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna we vunja ufupa. Tumia mikono kishindo miguna. Nikili chopandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavunwa. Na kiki zolea ni juki memuagwa.
My hands, your waist.
Kumbe uko along Masha ni safari mina ride along. Nada minyo moke ni kujage form. Ama lade wo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja ai. Nakunya yote. Nakiamua kukupatia ai. Chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yangu. We shugulika na yako. Napenda za kwangu. We shugulika na kwako. Misi pangu wetu. Si pangu ngwe,
una
sababu ya moyo. Si pangu ngwe,
babe, I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka, vitu zake likuwa mepaka. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi ame relax. Amenisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi, lobster kikurisk, leo nacheza chini juu. Oh, please.
Chap chap, kama soja boy she makes it clap clap. Hii samosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidozle huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Atimi uboba tamon I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash.
Get down, you know when I wind your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. You know when I wind your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Kijana cheza maloko za zamani. Kala mashaka na tumetoka wabi. Give a rap, Mona Lisa, na Manisa. No nini jua kalima zetu kikatika. Kuku dance, kuku dance. Cuckoo dance, everyone cuckoo dance. Slide, 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 slide. Helicopter, 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 helicopter. Mosquito, mosquito, eh, mosquito, mosquito, eh. Kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh, kadunga, eh. Ka Chinese, 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 Chinese. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Everyone kangaroo.
Kazuri joka kofero, kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupunguzie nyeke.
Akademi kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda takapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu kangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Naona shanga kiunoni my mama sita.
Let me catch my breath, I got so much to say. Hauko solo baby, oh not today. Bad man, I really wanna win ya sana. Na sita 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 saba. Ukichora minazima, so now you know. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby if you give it to me, yeah, I will give it to you.
take it slow. Can they do them deep below? Baby, show them how you roll. When the driver take control, turn the faster, take it slow. Can they do them deep below? Baby, show them how you roll.
Thank you for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah.
And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Day.
On vibes.
Keep you nice and warm when I'm gone.